VPK, one of my lost team's kaji. I'm simaying the presentation. Public K, yes. Tatumbili kurasa, watema lango. Yeah. Jinga na mwerevu tofauti yake maripa. Janda mekosa pete ndo mana mekosa wema. Tatumbili kurasa ni temwingi mwana jenda. Sina malezo sofa hako, malezo bani na zoku. Kwa elimination kubaini mbibu na mbichi. Baza ulipata kimu kanyimu akili maripa. Ndo manu naito babu na bado watako jana. Shima kuzo jamii sister mbuna itaka ndoa na bado witaju sister. Kudo na mwita baza pesa kweli haina umbre. Shima wizara dabu bongo lako futa virus. Future nge kwa na menu maskina nge feel nenge. Tatu mbili kurasa nge lukumbe kuna hope. Hip leweka hope ndo manu na nita K. Yeah, ndo manu na nita K. Maisha tembea na dira, mida ndorara. Maisha what's up?
Yeah, tatu mbili. Yeah, yeah, tatu mbili kurasa. Tatu mbili. Yeah, yeah, tatu mbili kurasa.
Kweli fashoni kama rusi tuzo swazi. Braza weka mahobs, mvindo lebo kicho. Walaki kweli kipab, rike wezi kuwa New York. Vision mekosa namba na mwizi tambo kumboni. Braza usokope strago, kawo mwani na soto. Kweli wanaita diso, jinga supenda real. Wadai na criticize, okay, like just get you. What's up, Romel? Tuende kazi, man.
Tatumbili, yeah, yeah. Tatumbili kurasa. Tatumbili, yeah, yeah. Tatumbili kurasa.
Mida hanipi hopes, sina future, sina dreams. Kweli miwaza kale na mila hanipi sopa. Nandu mekosa shule sometimes jingo na lipa. Uzea kipimo umru kabilo siteze mbego. Vipi wikunyo sumo alafu take maziwa. Wezi ruka bila mbawa kama huna wezo manga. 32 pages, tatumbili kurasa. Twist the fact, get the fact.
Tape it, drum beat, tatumbili. Wambie sema tena tatumbili. Mitani usikike tatumbili. Oh, oh, yeah. Tatumbili, yeah, yeah. Tatumbili kurasa. Tatumbili, yeah, yeah. Tatumbili kurasa. Oh, tatumbili too. Oh, ni tatumbili.
Yeah, tatumbili kurasa. 32 pages, keep it mystery, Ashley. Oh, yeah, come let's have a zimmer beat, man. Get my measure.